tuza mweto tulekeredde otulisizo tunyweseza otulabiridde nnyo erinnya lyo ekkulu lyebazibwe ennaku zonna Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi bwe yakukoowoola wamwanukula naffe bwe tujja gy'oli otuwulira Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi bwe yakukoowoola wamwanukula naffe bwe tujja gy'oli otuwulira obanze kwebaze ntya gwe Yesu okwagala kw'okungi kumpitiriddeko n'ebye nnina bibyo zenna kuwanji kampeyo nange omutima gwange okufugenga Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi bwe yakukoowoola wamwanukula naffe bwe tujja gy'oli otuwulira Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi bwe yakukoowoola wamwanukula naffe bwe tujja gy'oli otuwulira tusaana tumwebazeko kitaffe kubanga yatukuuma era yatulabirira n'omukka guno gwe tussa yasiima ffe tubeerewo erinnya lyo ekkulu lyebazibwe ennaku zonna Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi bwe yakukoowoola wamwanukula naffe bwe tujja gy'oli otuwulira Danieli bwe yakusaba wawulira Yusufu bwe yakuyita naye wamuddamu Dawudi